Ua whamania mai e leo leo Victoria, wailoa nei ia nisi o tupulanga talavou o le ato e tipoti ese male atunuu o no o lo lato wafia i nisi o ngayo inga fasolitu la fono. O le whainga malo o le fetarale, o lato taua o lo o ilo ilo neile suia o le tu la fono ina ia mawhaia iu na whaatino le atulanga. O le kengi wa whaingo ino le Apex, wa amata lavo na malama la mane iai, ia le toa tele ia lato wa mionga, ina ua tuua ia, inisi o solutu la fono whaatupuina whalawa i tele, e meisi o le ngaoi tu tonu o melepone. Fai maila li poti wa o atu, ile se lau lima se fulu, le au whae o suyo le nei kengi, li poti o ila tauna amata ina, e iai o lato so tanga i Afrika. Ise fatala noanga le leiti o ile so na ta wai, ele minister o malanga inga o Peter Dutton, ele whaingo fie ile mano, le whaingo o wha masinonga, ma o mata upu wha penei.
People who expect to become Australian citizens need to abide by the law and they need to adopt Australian values, and that is the basic expectation. Biting the hand that feeds them is not the way that we want to run the migration program.
Na ia taua, o le toa whaotanga ta mātutuolo i eile kengi, wa mai ona tīpoti, ma wa whaasolo atu nei lāne vaavainga i ona sui talavou.
If they're under 18, we're only referring them to Border Force if it's a case where we're getting very serious offending, very serious criminal offending, carjacking, home invasion, these type of offences.
O le whaamitalanga mai le ministana ia tāwai, o loo fuafua le whainga mālo ina ia toe tūtū i lalo, tausanga o le tangata mawhaiei o na tīpoti ese male tunu.
Whether, for example, the bar could be lowered from 18 to 17 or 16 or whatever the case might be, but we don't deport children, we try and work with families through difficulties.
Tā ua fōi le teitai o le tuanga i Bill Shorten, o le leipa, o le oava noa lava mo le mata i tuina ma le whaatala noa ina fōi, o le nei manatu.
The reality is that people who are not Australian citizens who come to Australia and commit serious crimes have no place in Australia. We'll look at what he's saying.
Whai maise tasi o kulupu o tangata Sudan, o tangata talavou e mana o mia mō ngā luenga, ma ava noa, a whai la e leai, o le a pā u umatu lava i le winga lea, o le whaatupu whaalave lave solo.
These young people are unemployed. They lack training. There's no training for them. And also, they are not engaged whatsoever by government agencies or youth organizations.
O le tīpoti e seina o tangata talavou, na o le paulea o le mata upu e ilo ilo ina e seisi tangata o le komiti. E le ngata ilea o le seakino le visa, ma ngā luenga fsoswani, mo e whai mai le tunu.